say latest music.
Gaza Empire, nigga. FG. Nimunye nabo pop. Mambo. Jambo. Uliza kemilangu. Esi. Check.
Kila chola minanda ya kire lituna. Ya kwana kupita kulo na palipazi banda ya kuna. Nimu ya zalibi kona manifani lato. Kunifabu pira fokusina lukato. Kila chola minala kongo kisa. Kona kupira mwanifa kunipa fama ala kutina kulipa nila tola mina la pomo pisa kumirumba na swanela na swanela na swanela kulumbe kalibizo la mina ndate abani wisa manyakwela aniposa manswalela nila tola mina la pomo pisa.
Usweri kudo timela bae tereli Linguzangana kono muba balela na puli Baba muba e tereli moki bakuli Fose niezi kwa chechi na mane ani upuli Amolike ni nani koni risi waba Anila pera litia peloza kama alaba Mapresha kakimina muasoba Milao ya mabaibo ni koni kailoba Sishemo za minanda kesa kumukisa Kambeki mutu mutu fela kambeki ala nichisa Maswalela kachenu kamuso na fosa Kono shemo za minanda kesi sani apesa Maene bibala kazanga kuni wisa Kono minamu nituwele likulusa Kweti ya game muti akuto nitusa Mamusi ali nibusi ukupitela busa
Ndila chola minanda ya gire lituna Ya kona kupita kulo na palipazi banda ya kuna Nimu ya zalibi kona manifani lato Kunifabu pira fokusina lukato Ndila chola minala kongo kisa Kumirumba na swanela Na swanela kulumbe kalibizo la minandate Abani wisa manyakwela Aniposa manswalela Nila tola minala pomo kisa
Koli feleza lifasi kona foto kalela Every time wani tusa foto kwalela Ukwaluzi pompi ama blessing Mutu uka supamunu wana never foto kwalela Kumina na lamba mi don kuzemu Unifali lato that I don't deserve Kizengate zoni yeze lize zoni vese Alikuwa ni kulipunda in this only vese Bali nyunywa ni waifepa Moze sivula ikie na yosepa Kutofetula saule wapilu yesetia Judas Iscariote kutomuketia Imitala eminga teru kafa Alilikela lulivelela kulikwasa Nipasa mawupilo odo ni kasha nipapa Nisikululela
kafa Kukirumba na swanela Na swanela Na swanela kulumbe kalibizo la minandate Abani wisa manyakwela Anikwasa manswalela Nila tola minara kongo kisa
Nila chola mina lenda teari kari Kambe kulifa bupilo mwariza zikitu zari 24 years neni kalifa bukai Kambe bupilo waka bukande kwa mwa history Kwa chechi neni sazu sangine bekoleko Kono amu zwafiku ni chula kisa miriko Inzi papase mina kwa uleko muliko Musa nilisa inge mulisa ni kwa likomu Nikundani mapasta mapolo fita Beneva ezari kazangana na kone fita Kibareva izo pumula mama vita Kunisia nisapila bupilo boni lata Nipate ile fana chakobe kamu Kutwa kulia mabutungizo na licho mamifuta Anipila kikuli nitalifile Kono minamo baba tuseza kuli nipile
Kila chola minandate kire lituna Ya kona kupita kulo na palifazi bandate
akuna
Nimu ya zalibi kona manifali lato Unifabu pira fokusina lukato Kila chola minara kongo kisa
Gaza
I've tested all your love I've seen all your mighty way Kisa Nimu ya zalibi kona upira mwanifa Unipa fama ala kutina kulipa Nila chola minara pomo Kisa Kumirumba na swanifa
kalwaru na kuipumbana ngero pile kana kwe kono kishe musai
Mr. Cover Boy 1'5" Kavamba the monies J Moxie boy they want some nigga man rich the VIP
Gaza production again and again
Gaza Empire Music.